shanga kuona anajiliza, anakuja na tamba, magoti chini yanaburuzika. Sikuwaza alivoniacha kwenye kiza, mwanaume ni chucha na koti la babuli katumika. Hey number one, mwanga gizani, hivyo ndo likuwa ukinitanganya zamani. Akili yangu likuwa kama topeni, sielewi ya nani switch itu. Hey maruwani, pandisha kichwani, uwe mtoto ni mnudie tuweka zamani. Au nizamu ni mwache ya teseke, sielewi, sielewi. Tatizo moyo, moyo kisha raruliwa, hata waje wa gambo polisi ngumu penzi kurutia. Tatizo roho ikisha gaumizwa, hata lije bomba la upepo haipo ikipulizwa. Ujua simpo ye mama, yani simpo ye mama, ulidhani simpo ye mama, sina muda. Ujua simpo ye mama, yani simpo ye mama, ulidhani simpo tu mama, sina muda. Naweza kukusame, cause I loved you girl, oh yeah. Kinacho nisitisha stare, and I don't even know kama uliacha ula, yeah, yeah. Kama uliacha, acha ula. Tatizo moyo ukisharanuliwa, hata waje wa gambo polisi ngumu penzi kurutia. Tatizo roho ikishagaumizwa, hata lije bomba la upepo haipo ikipulizwa. Simpo ye mama, yani simpo ye mama, ulidhani simpo ye mama, sina muda. Ujua simpo ye mama, yani simpo ye mama, ulidhani simpo tu mama, sina muda. Ujua simpo ye mama.